Jo. Si check check ko Mike ni Zidro.
Femi uno.
K-Wise. Tulianza na mashot siku dhani nitalewa. Niko kwa club na mikono juu ya hewa. Kuna dema mini mix anafanya na teveva. Juu ya dress fupi cheki vile haga zinaenda ziki. Cheki vile doba ina. Shua bet bees tukipige wezi. Wanapenda kukatika na hii. After goda nimekuja kuwa madana.
Cheki vile doba ina. Shua bet Femi zero ngoma iwezi kosa. Watapenda kukatika na hii. After goda bado najua tanguka na hii. Haga ina jiggle kwa senken kikam. Na nice set cast yes kauna class ndio tangam. Macho kwa post kuna goal na tegea. Na kanika na gate keep so wananidea. 1+0 waga 10 times better. Unacheki peseta kipita spectator. Beef wacha I roast. Makaongeza kwa most na majack tunatoast. Waga very bad kipikaso. No city shape picha. Come on in person. Mchezo town siu kwa garada vi proper. Tunecheza vi clean baka ya huwa na ugopa. We bounce.
Cheki vile doba ina. Shua bet bees tukipige wezi. Wanapenda kukatika na hii. After goda nimekuja kuwa madana.
Cheki vile doba ina. Shua bet Femi zero ngoma iwezi kosa. Watapenda kukatika na hii. After goda bado najua tanguka na hii.
Taki mambo kesho kuja sai sai sai. Tumetoka China kuwa chai chai chai. Kamwere dono na kanda Russia. Party calls very big shinda Russia. Kametoka ngong area ya matasia. Kana kuoga fine ona ndaka dandia. Kakona nywele safi rangi ya waria. In fact sikatoki katani zalie jo.
Energy ni monster. Napiga wera uneza sema white collar. Niko zone wana nilipanga dola. Hamwezi nizima kwa pori niko na sola. Na pale kwa kona kuna mure amejipona. Endgame kuwa sugar mami kama dona. Unarusha lugo pati kitu pata bona. Bubbly na bado very generous. Cuddly na bado very animal.
Cheki vile doba ina. Shua bet bees tukipige wezi. Wanapenda kukatika na hii. After goda nimekuja kuwa madana.